Ekitongole ekibudabuda abo abafumye okusoomoozebwa n'okwongera okuba nga kibateekateeka okwira mu mbeera ed'obuntu olunaku olwaleero bava kuvaayo bona bayongera okulaga okutya mu kaire kano akamazaalibwa ga musengwa Yesu Kristo n'okuyingirira omwaka oguli kwiddako te n'ebyobufuzi ebiri kwongera okubindabinda nti abantu abasinga bungi balina engeri gye bali kweraliikiriranga okugeza abandi ebezira kye baba baire okusobola okubereka nti babitamu naku enkolo wajja okweyagaana ng'ebirowoozo biri kubeeyongera n'abandi baba nga bafuna ebirwaire ebyendawulo kukusinziira ku Ali Male bw'abaire ng'ali kwogerako n'owa Baba Famani Kasozi Mugagga muzzukulu wa Kristo atusakira amakobo okuva ku mukwampa ogw'e Buganda onaakoba nti bw'oba ng'olingirire waliwo okw'embeera erikuleetera ng'abandi bali kwongera okuba nga baga amagezi okwongera okuba budaabuda idukira ono ava mu kitongole ekya Eze Professional Counseling era nga kyongera okuyambako abantu mu ngeri ed'okuba nga bayize obuyaka obuteraliikirire ino okwewala okufuna endwaire alikoba nti mukairo ti nikano balifuna okusoomoozebwa kwamaani
ekiseera kino ekirimu eggandaalo n'okuwummula ate nga kiriraanye wakati w'okubeera nti waliwo okulonda mu kiseera ekyamangu mu maaso awo tuli beeraliikirivu nti kireeta okweraliikirira n'endwadde z'ebirowoozo nyingi olw'okubeera nti ebintu bino byombiriri nga byegatta awamu bireeta anxiety ate bireeta stress bireeta gye tuyita mental fatigue oba okubuusabuusa ki ekiyinza okugyawo olw'okubeera nti wabeerawo information nyingi nnyo ey'ebyobufuzi ebuzaabuza oluusi ey'amazima n'ebuzaabuza wabeerawo okutawaanyizibwa mu birowoozo abantu ne bafuna stress symptoms ez'enjawulo mu kiseera kino n'olwekyo ffe ng'abakugu tukubiriza abantu okuba nti beefaako nnyo mu bulamu bwabwe naddala obw'obwongo.